Yo, baby gentle. Brother Manny doing sights. Harvard Records, huh? Records. Level Tachabo. Untachabo. Pancho. Tino. Tudo. King Pasu.
Nina kusumbua. Nina kupenda we. Yale mapenzi ulionipa uyafanya na kusumbua. Naomba nihurumie, unanitesa we. Kupenda kwangu ndo kwanifanya niwe fala bwege kabisa. Siwezi kuvumilia, utaniua we. Penzi lako ni la ajabu, duniani sijapata ona. Usishangae nalia, walinyanyasa we. Kosa langu kosa gani ma, kukupenda siyo makosa. La 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 la, la 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 la. Kukupenda we. Mwenyezi Mungu kanionyesha, na wewe ndo malaika wangu. Nishike japo mkono, twende pamoja. Popote pale utapokwenda, nipo radhi na mina kwenda. Mimi na fusi mapenzi, ili unipende we. Unasema mina kuboa, sipendezi kuwa na wewe. Nakuletea maua, wayachoma moto. Wanihukumu bila makosa, tafadhali nifikirie. La 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 la. La 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 la.
Sina makosa mwenzako waniombea